dargaggo jinanu sikadu jedama university china bulchin hong kong targamu keset dame barno ta pharmacy degree sadafayo kan doctor mata barataja jinanu president university chawali halatin dargaggo ta africa qarra barno ta targatan zat marian neza jedera nakor malkatu atofsise jinanu of bexisun egan
Galat from Nakor, Maranko Jinanus Sukadu Edama, Amma University, Chinese University of Hong Kong, Yokinimo, CUHK, Barata Ogato Kofak, HD, Pharmacy Team, Barachandra.
Jinanus, Kanandro Maru Jatatrute, Esatu Jatatrute.
San University Wandaga, Tumati Baradezni, Grigel Kabako, Sakasmus Degree, Lamafako University, Jimat Kambarate, Jolle di division ni Juma University ke sati bersan ture akasmas imo wala gara jolle bafaran kamni de gara ture jolle ma korra kabe o ji korra no yokin mo research irratti tiye fatten hojjicha ture kanafi sanati fayyadamen scholarship bakke addaddati apply godhe ture wantote du laini kabadde gara Canada Australia Karan ni kundura wana ufev jecha gara Hong Kongi kana imale ambasadara university kana atisi.
Media wasa Facebooki keti ni karan ragagota Afrika daf. Mijesu daf mari kamuleo Gansai University Hong Kongi University China te walin akka pasistan istajerta. Yadi kuna kamin ke rati maretani. Debiat kamit morrati kenname.
In Gudani Africa Luni Baye Kenya Barnotak Abatamarati Kaninun Dovnevi Halli Bazi Kayokinimo Gali Kenya Akasumasimo Halli Barnota Kenya Halak Abatamarati Kanun Dovnevi Gargagoni Kenya Baye Miramo Katambe Kamara Kanavi Aloti Juru Charar Ganeti Alota Kenya Dubachu Charra Umun Modrikama. Kanavi Afrika Tisa Lechalo Bareda Jira Kabenyo Bareda Jira Garu Asbiya Kanakisa Namabarat Humnabaratefi Mesha Gahatu Jira Hamma Nami PhD Barate Oji Abutti Gauti Jira Mesha Korano Kwanov Tauhedu Jira Jal Kabagavan Kanarge Garagaruma Gudana Kajuru Nuni Kabenya Gudda Kamna Garu Timfayedamne Yokin Mo Utilize Gone Timfayedamne As garu kabinet sani hun tu mafitani samu gudda yokin mo mesha gudda to kabani hoji tuan jiran kabani kanafi ani hoji samu ko tikan nufe linki yokin mo hariro investito ta Afrika walin yo umne hoji gudda hojjetam kanafi ummati asis korano sa chitigage sudanda dargaggo ni kenyimo wan kanarra barani boru Kojiwa umukesati akasuma simok abenya kanurati sera itifayedamu yokin ojit gedaru dandenya. Jadi jalkaba akuman nufen kamota jiranduka hasahe palgayi bara tota fi kesumota akasuma simo angota university dabalate kesumota biya bakia dadati afiraman erati walgayi harraguya namota kuralama. Kanavi Europe kesa kanirma kanjuru university kana kesa China kesa India Armenia akasmasimo jolle bartota Afrika bakabwe natu hirmate kanabani charra na la tamitti kaningafa deni guddani Afrika kesa kana tujira askesa garu kana tujira waritti finne hoji kan hojjechu barbaade jete presidenti okin mobas chancellor university cha professor Rob Tuan gafa de ture innis yada bareda ittigamade kanavi devi amenis mari maria tamendis Invertitota Europi, America Kesa Jira Wari Gurmesne, Africa Kesati, Invertitota Kesuma, Gajal Kabakanara Laini Kankabateju, Ba Africa Rat Kesuma, Ethiopia, Tanzania, Kenya, One Karatia Kovjechu, Barbada Nifi, Yadich Garama Katai, Eswalina Kovjechu Dandi Nujerani, Wada Nagalani.
Baratosni, Tara Bernota Pia Ala, Barbada Nira Chudandau. Hale samini jarra sa kan sanar ke chudanda
uchara nu scholarship kanu baaye tikara akenya gara benin kana nigeria ghana sababa english afan sani jar kabati charran sani banada kana bi scholarship yargachuf in guddani gara online te abatoni hintuna ra barato da afrika ti fanun duma bidisa fi sponsor ta wantevi dargaggonni kun scholarship kara ufi online barchu sato qaman barchu sato apply gochu dandau kara bramo gara europe america kana dimo inglifa Sofil yookiin immoo ayilli keessii yoo qoraman carraan sabballaadha jedhee yaada dhaloonni kun gara miidiyaa hawaasaa telegiraamii feesbuukii waatsaappii irra galuu dhiise gara googlii waan isa fayyaduu danda'utti barnoota isaa fi waa lafarraa waa argachuu danda'utti yoo kallattii isarra kaawwate jijjiiramuu danda'a carraa guddaas argachuu danda'a jedhee yaada.
Dargaggootaaf wanta dhaamtu yoo jiraate.
Dargaggootaaf waan dabartu haala kam keessa yoo jiraatan kaayyoo isaanii waa baruu fi dagachuu akka hin qabnee fi jabaatanii gara barnootaa gaafa dhufanis kaayyoo isaaniif akka hojjetan jabaatanii hojjechuu hin qabu jedhee yaada. Sababni isaa namni barate bu'uura biyya tokkooti waan ta'eef egeree dhalootaati waan ta'eef. Dhaloonni keenya inni guddaanii of fayyaduu gararraa dhaloota boruu fayyaduu akka qabu biyyoonni guddatan qabeenyisanii dhaloota isaaniif dabarsanii kaaniiru nuni garuu har'a wanna nyaanni bulluyyuu rakkachaa jira. Kanaaf biyya kana kan jijjiiruu danda'u dargaggoota kan. Kanaaf dargaggoonni kun immoo tokkummaan kaayyoo keenyaaf lafa jirrutti hojjechuu qabna malee haala dhukkubaa haala keessa jirru ikoonoomii yookiin immoo haala siyaasa keenya ilaaluu qabaachuu dhibnee kaayyoo keenyaaf dhaloota boruuf jabaannee haa hojjennu jechuun barbaada.
Jiinanus Fiqaaduu carraa barnootaa akkasumas carraawwan garaagaraa afrikaanotaaf mijeessuu wajjin walqabatee tattaaffii taasisaa jirtu irratti yaada nuuf laatteef maqaa dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa Qophii Afaan Oromoo guddiseensi galateeffadha. Milkaa'ee waan jalqabdetti.
Sami'aayyee galatoomas naaf jiraadha.